Unachomesha, usomeki, na kusomesha, usomeki. Bang after bang. Show me how you move. Unachomesha, usomeki, na kusomesha, usomeki. Show me how you move. Shakula tunakukula
Wauku
Kama mtumba sagula sagula
Wauku
Show me how you move Show me how you move
Nipa mamake
Mama.
Toto laini ndo mwake Nime alalisho mwanake Chakwangu changu changu chake Mtoto chake chake pemba Nisha zikoki kwenye temba Na vozi mwaga jaki pemba Aina kuremba na ferema
Na bonge la gia so kibamia Kuibuka kesho mkizamia Linaanguka ama Buna limekaka linataka kudondoka Nguo imekula nyama Nyama imekula nguo inashindwa kuchomoka
Show me how you move.